It's been a long day without you, my friend. And I will tell you what about it.
It's Adina on the beat.
Siyane mbaye.
Yavuze ko nakuvuka nagupfa tunazi ko iherezo ryacu twese ari ugupfa inkuru nk'iyi ku mihanda isiga amarira n'agahinda ku mitima karucu karumira Joshua kuki ugiye hakiri kare bucya ari cyo gihe ngo jaguhamagare anyway kuko ari buze ikidukwiriye akwiyakirire mu bwami bwe bufuragirire natwe dukomereza aho wagejeje dusigasire ibikwi by'amateka wubatse kwa rukundo n'ubumwe waririmba kukabibiba tubivomere tunabikwibukira
kubyumva kubuzu wawe
hari ikizeje
ko tuzongera tukabonana
rest in peace. Rest in peace. Oh, 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 oh,
oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kuri nge wari gangsta biragoye kutabyumva kabaka wabakanga ibyo wakoze ukagenda imitima ibi biri kubakunda tap never stop cry rest in paradise ubona menye yonja shavu n'agahinda wari mu mitima y'amagana umunsi igiti kipera vasi ndumva gandira tuzagukumbura tuzongere kubonana iminsi yahise ntiwasubiza igihe inyuma genda ubaho ubutumwa ubabwira iby'iyi korona kirizo muredini naho mu bundi buzima
kubyumva kubuzu wawe
hari ikizeje
ko tuzongera tukabonana
rest in peace rest in peace oh, ruhukira mu
mahoro
umutima utuje uzira ubugwari ibintu byo mu kayo barabihungaga inama z'ubuhanga umutima ukunda
ugiye hakiri kare nyagasana gukunze kuturusha igendere furage mana it's been a long day without you my friend I will tell you all about it when I see you again. We've come a long way where we began.
I will tell you all about it when I see you again.
Rest in peace, Jay.